Oromia keset magala lengando tadurani lakofsa ganda 0-0-0-3 jedame makabasan. Maka gandota, maka ollota, heddu, maka oromon, duru bafatet, debi fachuti jiran. Shawa dea kesa ambo, akasumas borana kesa yabello, kanak gocha jiran. Soran bulcha magala ambo, obbo, tarrafa, badada, haso sisun, kakinde sekab.
Bulchis magala ambo, kesumat, inyummafi, ada ganama, duda ganama, magalicha, debi suraf, ujiban lau jacha jira, gandota kanandura. Kristina Kaani, Makasani, Dijira Gara, Makasani Ganamat Akadivian, Bulchin Magala Musti Sidra, Ganda Duwatuk, Jedamewa Mama Kanture, Makansa Ganama in the Sirin, Hora Hayetu Akate, Ganda Duwala Majani, Kanandra Makasan Dijiran, Yai Gada Katuresi, Gandhi Duwasadi, Turban Kutai, Gandhi Duwafur, Sankale Faris, Gandhi Duwashan, Kisose Idoliban, Gani Duwaja, Awarokura, Jedamani, Makasani Ganamatin, Akawamaman, Bulchins Magala Ambo, Murte Sudan, Makaganamata Kadiran, Gude Jerecho. Asunum Manikunigode, Enumasa, Adasa, Afansa, Idotere Sudafi, Kananis Walkabate, Bulchins Magala Ambo Keset, Barjalin, Fan Oromotin, Barrefame, Amma Afan Oromotin, Akasan Barrefaman, Ojatamajara, Udota Kotokotis, Akasiran, Godajerecho. Magalikun akataishin oromo oromo urgoftu urgau dan desut jarama kanjir dan di somarat kenargam karena jenya kan flat magala jalatam tufi kaso oromo gidugala turizmi akasuma simo gidugala turizmi dua sontali gidugala inagde akashin katu gochuraf ojatama kanjiru tausa kaso rumasi
dansa fakena ganda dua tok jalat dua lam jalat dua sedi jalat reri jira chufa danda rero kana mo gatana fana maratin kajiran kana sun jalat to niji jirta fanjirti
gandota bulchin sama galicha jala jiran keset undum tisani qoratani etu qorannodan umman ratti marjate jarsolin ratti marjatani gara makafani ganamat akadebu tasifami jiraicho ammas imonna fanjiru kana gochu wodi walqabati amma sadaka jal qabira jiramale imonni amalle makawromot akadeel angochu da ratto jacha jiru kanjiru tawusati makawrumummati akasande bani wamani qorannowan addada yegefama jiru mari ummatati ngabate qorannow dan degerame wanno jatama jiru tawusata sota
kharagu gurdafa dandiga qallofa wan dibi waqa tijijir tan faqabdu maka jabaaf janna tijijir tan faqabdu maka moggaftani faqabdu
akawli galat magala nambo dandi tokiche qabdi dandi tokiche qabdu kesa gara dandi heddut cheese sudaf dandi sabbata magala ambo kesa amma ujigal qamne jira inikun gara fondrat qorana ratundai kan moggafa muta amma af dandi qamnu dandi moggasa afgawan qamnes sadarka sanat ilala anjuru gara fondrat garu dandi qamula lame akasuma seena magala sanati fi akata enyuma ummat oromo bakabu dandaun kanilala muta yechura
obbo tarrafa badada bulcha magala amboti kuda segala tefada wankam nammo afan tanan qube afan oromo tin barre samagal khisa barre santanan bay qajel fatani barre fachun wanar kabajirati maqaba dalle tanan abba barbata teetin argata wonu chuftar kabajirti na naga waqa khisa obbo tarrafa
isinille gudda gala toma
magala ne dullen wanakana qube magala nsani khisa barre san mannenya tarugati rabbarresan wan badabba barbadata wan ammatammo abbaqa jelfata tanjenne gara borana dabar borana lete tamakkanat jiran biro adaf tourism ti fi bulchinsi magala tol karqare wan kan hojjechu jira itigafata ma biro adaf tourism bulchins magali yaballo abili ban yotadu bisu jira abili ban guddo sigala te fadda isanelle maqa khaysan magala ftesani maqa dir khaysani maqa reer khaysani wan edunji jiru jirtani dagaw jira manfaji jijirtan mafji jirtan
Wajri ada terjemi koran novi kono tarikhin sena magala kana maka alat itu dua manjeranti am manjeranti lalle maka duri khant jaro tu agamne korbu sih gandale walin korra ya mangudo magal kenale walin tenne alat itu dua manjeranti ar manjeranti lalle maka angka dua ane suntirra cahal umat kesat sudah tamkawa dua lama tuhan dua tokeran iyan lekap ada si makawa walinde ufalale umat kenal dengan kasih berbada makaduri pada ya duri umat ya retri netian tu ada bifanan dia binyacu
tanafu uambat gale
makaduri empat tiga roti awab wafuturon duri netian tu ada bifanan itu dia binyacu
akak kanam fulaga mijijiram
bukti si makali awal lo ganda langkam guddaan gandii bal'aan ka hiriira 11 jala qabu kan duraan duwwaalam jedhan ka amma garbii yaaballoo inni maqa baanya kana hiriira 11 jala qabu jecha qaxanaa duree gara madiir sirbaatti faa duraanii qaxanaa ulette dhani gara gooroo biiqaatti bifuun kanaan akkanaatti dololloolaa quufto badhaasa ibaayyu dhahee dololloolaa guddisa boobisaa jedha koboole adda garbii jedhanii akkanaatti himanii ka gandiiwwaalamaa gana. Kan duwwa tokko jechaa turre amma gara ardayaatti jirre ardayaa hunani reera gara torbaaf jala qaba gooroo roobaa jedhanii boqotaraaba bultoo geetoo jedhanii ulaaganagaa kaani hubicurra
biyyita gamitti gammadde
guddootti gammadde ollaa dhibii haafeellee ollaan guddaa gargariillee maqaa dhibiillee sanii kennuu dandeenyetti jaharrotii if kanaan guddoorra gammadan namni.
Tanaafuu yoo maqaan kun eega akkanaan jijjiiramu galmeerralleetti waan barreeffamu cufirralleetti. Biiroolee mootummaa irrallee akkuma kanaan qajeela deema.
Waan isa cufa jijjiiranii chaappaa jalqabanii tappeellaa waajjirri sun ibsuuf jalqabanii maqaa itti fayyadamu maqaa tuyyoo fakkeenyaaf bajaajii duraan ta'een lamaan ijatti faan cufa dololloolaa jedhanii waraqatti maxxansanii jira. Isiillee akkasuma ayyaamtillee maqaan arma jalqabee maqaan dura kaanee akka fudhatamu hin qabne gara chaappaallee akka uummata beeksisanii namni. Maqaa duraan gandiduwwa tokko yookaan gandiduwwa lama jedhu akka dhaqee gandaatti waraqaa eenyummaaf iyyuu hin jijjiirata. Amma jijjiirachaa jiran agammaatti.
Barreeffam dir keessa barreessan waan akkana qaqqajeelfachuuf wanni isaanitti jirtan faan jirti.
Waan kana guddoo hojjechuuf jirran amma barreeffama warri waldaa hoo barreessuttinu haga fula seen dhufee chaappaa waajjir seenaa maqaan sun sirrii jedhani chaappaa seenaan dhoofne kenniniifitti akkanumatti lafa ka'ee faduulii namni tokkollee hin barreeffatu. Kanaafuu waan sun cufa kubee sirree kubee qarbe gongoraan barraa'ellee cufa tapeellalleen taanaan gara tapeella dhibbaaf wayii cufa kaafnee jirra akka bulchiinsa magaalaa seenaatti gara waggaa kan dhungayinu. Kanaafuu wanni dogongor qaba cuftinu magaalaa keessatti barreeffamii akkas jettee ka yaa'aa bal'oo jedhanii maqaa xiqqoo gargar gogoorsan sun cuftinu sirraa'u jira. Sirreessuuf gammallee yaa'u jirra namni magaalaa keessatti bobbaanyee ogeeyyii afaanilleen qabnaan warra kun magaalaa keessatti bobba'ee. Qubee dogongor qabu cufa akka namni sirreeffatu hubannoo haraa adda addaatiin kennaa jiranii amma immoo sirreeffachuu baate gara adabbiilleetti deebisanii akkanaan namni cuftinuu sirreeffachuu itti yaa'u jira.
Abdiiban guddoo si galateeffadha. Nagaa waaqa keessa.
Waraabula.
Tardatanumaan soraa lafeeti nagaa mul'ata.